Oh yes, so ukisikiliza Minawe na the way namzungumzia nilivyompenda, alafu kaja ukasikia this next song. It's funny. The next song inaitwa Staki, ni a new one. Hii hujai kuisikia popote, unaisikia kwa mara kwanza today hapa. I hope utaenjoy sana. Naimba na Rebecca na Fanu. Karibu. You know, najua unauliza why I'm single. Well, this is the reason, baby. Baby, me, I don't need love. I don't need love. I don't need love. No, 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 no. I don't need love. I don't need love. I don't need love. No, 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 no. First thing wanauliza hai na kuwaje, can I get your number, nkutumie text saying aje. Next thing nakuwa marafiki, haipiti wiki unanza feel vitu, nataka msikia kila siku, sim kama buku, conversation iko lit, haijalishi kani usiku. You fall in love, unawaza umpe kila kitu, we mpe kila kitu, ndo tajua mapenzi siyo wa kwanza, wa pili, hata wa tatu siyo. Anayekufeel kuna foleni, umepangwa ndio. You wish kaunge jua mwanzoni, unge toka mbio. But that's love, you in love, fuck, no shit. Biggest mistake of your life, ulivo mtizama machoni, ukaisi mneza jenga life. Kumbe mweza kwa kwani, wa unampenda na nampenda. So mpenda, nataseka na kutesa kisa unampenda. Mapenzi nini? Wastage of time. Naweza tumika sana na usingize time. One thing I'm known in this life, mapenzi haitaji ujuaji in this life. Unaweza jito mpaka row in this life. Kuna walopena wakopendo in this life. Then kuna kina sisi, hata tuguse vipi, tupende vipi, lazima tapitie si. I don't need love, I don't need. It's true, me na umia. I wish kange jua mwanzono lainge kimbia. Nasikia vumilia, I swear I did. Zaidi ya mara mia, zaidi ya mara mili vumilia. Mengi mabani lifuta, usombeka kukuta. Usiku utakesho, utajuta, utachukia, kisha utatakafuta. Weli kufanya ufiu, first time lipo anza kumwelewa. Utatamani kulewa, naka unasira sana. Utachukia na kwaita wote mbwa. Ila ndo mapenzi alivyo umbu. Behind most smile kuna pain, and I'm tired of this love pain. Na sito smile kuficha pendo, man I'm not doing this shit again. One thing I've known in this life, mapenzi hayahitaji ujuaji in this life. Unaweza jito mpaka row in this life. Kuna walopena wakopendo in this life. Then kuna kina sisi, hata tukuse vipi, tupende vipi, lazima tuapitie sisi. Baby me, I don't need.